I'm his fees, oh boy. Chef King Gaza music.
Kula, kula, kula.
King Lizard. New life. Nakutaka. Roho yangu nakupenda. Nakutaka. Roho yangu nakupenda. Nakutaka. Roho yangu nakupenda. Baby nakutaka. Roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Baby nakutaka, roho yangu nakupenda.
Make me feel cool, make me sing. I like the way you talk to me.
Bibi yango chamdora, ra. Kuja kwa chamdora, ra. Nyama choma, ra, ra. Kila kitu, baby ra. Kamata chomo, leta pombe. Wacha soda, ra, ra. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Roho yangu nakupenda. This love is sweet, that's why I wanna be with you. This love is tamu tamu, that's why I wanna stay with you. Kujani cheze cheze, I wanna be with you, you. Kujani cheze cheze, I wanna take you far away. Aya, kulia, kona, zoto, cheza. Roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda.